Lela balimo nginamukele esiqephini sethu sesibili sengede yangoMay okungunhlaba kulonyaka u-2021. Ikhasi lesine osihloko sithi lisakhona nje ibhungezi le-Longhorn ibhalwe nguRon Stranek ongumphathi wabeluleki kanye nabaqikelela ukuvikeleka komoba. Ifundeka kanje. Sekuphele cishe iminyaka emihlanu kwahlasela ibhungezi lalapha eNingizimu Afrika elibizwa nge-Longhorn epulazini lomoba elisentumeni ngaseShowe. Ngenkathi lebhungezi ligcwele, ukuhlolwa kunzulu emapulazini akhelene kwaveza ukuthi amaheka abalelwa ku-500 omoba ayehlaselwe yileli bhungezi, umoba ukhahlamezeke kakhulu. Kwabonakala ukuthi imizamo enamandla futhi ephuthumayo iyadingeka ngokushesha ukuze kugwenywe ukuqhubeka kokubhebhetheka kwaleli bhungezi kwezinye izindawo nakwamanye amasimi. Izindlela ezahlukene okubalwa kuzo ukusebenzisa imithi kanye nemishini zahlolwa ukuzama ukuthiba ikakhulukazi ithuku laleli bhungezi, kodwa zonke aziphumelelanga. Ukungathibeki ngokushesha kwalo kwaholela ukutheni amapulazi ayehlaselekile avalelwe futhi abalimi ababe nalenkinga bangena ezindlekweni benza nokungaphezulu ukuqikelela ukuthi umoba osuka ezindaweni ezinalenkinga uthunyelwa ngendlela ephephile esigayweni. Ibhungezi le-Longhorn lethulwa njengesinambuzane esiyingozi nezindlela zokulungisa umonakalo zashicilelwa phansi. Okubi nje indlela esebenzayo yokusithiba yinye okungubulala izitshalo ezinalo kuqikelelwe ukuthi insimu igcina ingatshalwanga umoba okungenani iminyaka emibili, okuyisikhathi esasilinganisiwe ukuze lesinambuzane siqede umjikelezo waso wokuphila. Abalimi banikezwa incwadi ezazinxusa ukuthi babulale amasimu abo ahlaselekile kanjalo nalawo asondelene kakhulu nawo okungenzeka ukuthi ayesehlaselekile ile bhungezi noma bekungakabonakali. Le senzo esinamandla sasinzima futhi sikhubaza kubalimi ngokwezimali. Ukubona isibhicongo iLonghorn ekwazi ukusenza emboneni kashukela, umkhandlu wakwaSASSA wenza isikhwama sokubhekelela ukugwema ukubhebhetheka ukuze kubalelwe kubulawa amasimu ane-Longhorn kanye nalawa ayeseduze. Lesikhwama silethe usizo ngokwezimali kubalimi abebelahlekelwe ngenxa yokuhlehla isikhathi singakafiki nalabo ababebulale amasimu abo. Izindleko zokubulala amasimu kanye nokutshala ezinye izitshalo nazi zakhokhelwa, kanjalo nalabo ababelalisa amasimu bakhokhelwa imali yokuqasha indawo ukuze umoba ungatshalwa okungenani iminyaka emibili. Besingekho isibopho esiphoqa abalimi ukuthi uma sekudlule iminyaka emibili kumele batshale umoba futhi uma ubungozi sebubonakala bugwemekile. Ukubambisana kakhulu kutholakale kulabo balimi ababebandakanyeka ngakho izinhlelo ziqhubeke kungenazihibe, kwancishiswa kakhulu umfutho walesi sinambuzane. Izinto eziningi okwakumele zenziwe zaphuthulwa ekupheleni konyaka u-2017 kanye nasekuqaleni kowa-2018. Emahekeni abalela kwangu-1150 kwayeka ukulinywa komoba. Iningi lalawo masimu liphendulwe amadleko mese idlanzana lilalisiwe. Amasimu abehlaselekile phambilini nalawa aseduze abenomoba asaqaphiwe ayahlolwa njalo njalo. Okwamanje akukho ukubhebhetheka okusaqhubekela phambili okusaqoshiwe. Ukuphumelela kokugwema ukubhebhetheka kungakalwa ngenani lamabhungezi amadala aqhamuka ezinyangeni zehlobo kanye nezekwindla unyaka nonyaka, okuzobe kuyinkomba yokuthi umjikelezo walo wempilo usuphelile. Ngonyaka u-2017 kanye no-2018 kwakunamanani abhekekile amabhungezi amadala avelayo kwamanye amasimu ayephendula amadlelo nalalisiwe, kodwa ngo-2019 inani bekubonakala ukuthi lehlile ngokugqugquzelayo ngo-2020 awekho amabhungezi atholakala. Sinethemba lokuthi lokho kukhombisa ukuthi imizamo yokugwema ukubhebhetheka iphumelele. Umkhandlu wakwaSASSA uphinde wongeza kulesi sikhwama ukuze isikhungo sezocwaningo ngomoba siqale ucwaningo oluhlukahlukene ukuze siqonde kahle lesi sinambuzane nokuthi kuqhutshekwe kuhlonzwe izindlela zokusithiba. Lonke lolu cwaningo lusaqhubeka. Imboni yonkana iyanconywa ngegxathu iyalithatha kulobungozi. Siyathemba ngokwenza njalo igweme ukulahlekelwa izindodla zezimali ngokuhamba kwesikhathi. Siya kugqugquzela uma uhlangabezana nalesinambuzane masimini sicela uma ukwazi uthathe isithombe saso noma sono oqobo bese uthinta umleki wakho noma abethimba lezifo nezinambuzane ngokushesha. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngokukhiqizwa kwembewu egunyaziwe. Ngiyabonga.